kabaruji meden le rezo ngaji yingo wongo kabaruji le rezo ngaji di ketine kabaruji di altiner fuf do sijo tamani
Mamadou Watara to boggi jande fandu hala Mamadou Sama Sego jam nyalli sakara hedibe Mangoro yalta no haniri fe hikkatu yamfulla sabe weltere wakkati kay estidalla essence wi demobe bangal fina tawa hande berna e jahan be do radi famu do kabaru kor duga fedde ben godure gila kernu di kewdi dingon seme kor yamen na kirdu jahande di bismillah sakrabe to yamfutla le balere leedi mali manguru darande mudun na momni sanne ben le kabaru demal mabbe ko ben ka ko buri hewde yo hakkunde lebbi mars e leru ben juin reno kanon hikka 2026 ti dalla kewdi matama le kabaru yuer demal gal yaran bero fam ke da fesango alcisi
yamfuli lato manguru hewa ton san hikka sadaji mawde bibbe ledde njiete noode arande nokkule fule gallurende ka majji odo kabaru ana webbini san ittobe mangoroje defa yotto yimbelle njeyobe dumbe lebi kanko sedu sidibe lamido yimbelbe gollejimu em nawri bangal ittugol mangoroje da yamfuli la uitagol kebe bangal dedo bibbe ledde yo sabi ko demal hitane hikka wala ko hebay mudum ko heewi
niya sama gole yale
sai chogu mangoro natiide hande fu do sabi ko adate so na be sella ko non arande wana non do wurdino leki manguru an waawi wadde duubi tawi hokkay bibbe so dum hokki bibbe ledde do ko heewi fu hendu samminan do mbayto be dero bibbe ledde kanyu en du gotel mudum tayki hewbe mabbe holti wiide manguru anatiidi san le on do wakati adu gol ko wonto on ko do fa yottobe sadda mudum ala momni san nam holti wiide karamugo sidibe
ngina ne santo te kele parce
que ngina kay duubi be tiidi walda fe sabi leki mangoroje de hokkai bibbe ledde sanne hikka wakati mo ngatta ana yilto so ana tewta mangoroje de kayndu sadda mudum ala mawni cogu kubwa jam fayeto gaz beedi ke kayndu dum fu ana ko lati sababu beedude cogu mangoroje de hikka
nyongo be gele ayina
yam fuli lal nyalom hande o si mangoro mo jidda fu bodi sapo sefa yeyirte tum rowande ne buddidi dum yeyirte wala na odo cogu ana tiidi sanne haya tiddala bilido hebugol kubwa jan dandu latika sababu ti inde sanni itugol mangoroje de tum so na badum nukule godde don ko adama jara hebani studio tamani yode yamfulila
to ansongo ton hultama wiide wattu mo ben imuji defna wondi wodede le nukuji kewdi leedi ndi motobe deplacer en kibi alankenyen nyamduji ben ngaldo dokal UNICEF yo yalla fabari sukabe ben lekuy imotobe to kay tourno tilol gobol lo nyaloma finatawa sama plantation les communes sama jongoma wadama mbien nyande asawere chapantage lewru mai 2026 fanda mudun wonno irwinde tawangal mbien mudun e bangal nesuji jamarende ben yudun sembinde kawral e gondal kay landini gal do kartor woni kambe hayabe nokko o janta meden hande naba en ben mewan hala finatawa bambara be ben lolirgo koro duga hunde ngudunde gila boji bangal mbirki yimbe no holitri ya Musa Koulibaly dunke tariki to lamu segu kedan faistango alsisi
toute société a ses dirigeants et
c'est les fous ana jogi ardo en mu en yogabe nangirta bi adama en hono hani nangirede wobe kany en du ko woni hakkeji mu en be kokkata du en hono fuwate yala bedo yimbe lan hebe wartirede e do lawo lobbol to woni asulu koroduga o e hore kallo hala koroduga fu halam hala yimbe jalnobe jogi be dimaku bekisitobe yimbe fu yalla na heba waitide mbadi mu en koroduga ana bira homo fu alatke lamunke nadu ala atike neddo lamaado kom halta hunde fu ko woni ele neddaako ko wana ko moddi koroduga fijoji mudum nyande fu watte nokkuto yimbe fu hawrtata le nyalama hande o ka o fuddi majjude nokkuto o fiete wala fu aadi mo bamata fa koyde ma tawe him
ya pas de serment aussi après
secret do katene ko warjo man kirdu jahande di on jarwa hedata yo en kirijo